Jehovah-Nis, Jehovah-Rafa, Jehovah-Shamay. Dufatanije n'ibiziba bine bihora byikubita imbere yawe biguhimbaza bigira biti uruwera uruwera uruwera
naririmbira Imana yanjye nacurangira Imana yanjye nkamuhimbaza umwami wanjye haleluya Imana yanjye ndacurangira Imana yanjye ndamuhimbaza umwami wanjye haleluya ashimwe